mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho facebook VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe
muraho neza ijwi rya Amerika nitwa Bahati Jackson nkabamerewe ikanombe ndasuhuza abasore dukorana ikavuga ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabatura indirimbo yitwa unyiyoborere ya masaje sawa murakoze
Bahati na urakoze cyane Once again, raise the beat.
Koga mwiza nukumbi uhande nuzambe kure njendara hiye imbere y'abantu muri make jewe unyiyoborere twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza
Fetikari tega matwi wumva ijambo nimba mama umutima wanjye kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo n'ibindi nayo mpamvu no gutandukana ntawe ndagisha inama jya gufata umwanzuro wo gutera ivi nta n'umwe twari kumwe nta n'umwe ndagishije inama ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye za kodubu zidahereza nzaba nkaba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu ubwo bivuze ko nyuma y'urupfu nihava ubundi buzima batuza gukunda gusa muri njye ntasezeranyije imbere y'imana n'abantu kunza gukunda ubuziraherezo kuko you are the one on the million the girl and I will need the water yeah urumva mbere ukanikurikira ntawagusimbura umba amagambo anurukama anurutse ku mutima ntabwo ari byo kumpinga sibyo kwigiririzaho nana nzagukunda nzagukunda bebe kora uko ubishatse ntushaka unyiyoborere 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 na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangiriyo nama kuri njye ntabwo twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza
ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanje n'umugore we, abana twiganye muri Tronc commun Ecole secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo Papa Gahozo n'umugore we Jean-Baptiste bamenyereye ku izina rya Jibe, umuvandimwe tubana Bayisenge Levis, Sixbert umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin.
Wa musozi
Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello? Bite?
Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, urashaka gusuhuza? Buretse buretse. Umva, vuga uko witwa nahuri noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Ni Kafransa.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Ye, komeza.
Nabanza indirimbo ya Master G, yitwa Ndagukunda. Ishimishe mama na papa na familia yanjye yose.
Kamikazi wiga mu waka ngahe?
Niga mu wa gatatu.
Ye, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Ye, komera.
Eh.
Ni Master G. Kwa mu moto beko. Na Reza Beats. What's up? Take it in.
gasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu address email radioyacu@gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda
nirwa mukesha imana korodina abandika nonde abasaba indirimbo yitwa ni wowe wa masitaji
urayitse
urasari wanjye yitwa Akim azuza na papa na mama kuyinya rugo yabamu nakoze
ye na urakoze yego nawe umunsi mwiza rya Amerika turasusuruka dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo I Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com Ati ndasuhuza umudamu wanje uwa Mahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugireho icyeme nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasusurutse
Na Tanga.